Ngibingelela balimi, nginamukela esiqephini sethu sesithathu sengede yangoMe okungoNhlaba kulonyaka u-2022. Ikhasi lesihlanu nelesithupha osihloko sithi ukhula udala indlala olubuye lubizwe nge-Fehmarn noma nge-Parthenium hysterophorus. Ifundeka kanje. Lolu khula olubizwa nge-Parthenium ludabuka e-Central America seluveze ukuba inkinga enkulu ngenxa yokudlondlobala kwalo emiphakathini yakwaZulu-Natal, eMpumalanga, eSwazini, eMozambique nasesiqiweni zasoPhongolo naseNdulu. Luze luqanjwe ngokuthi i-Fehmarn yingoba luletha indlala emiphakathini ngokuhlukumeza imvelo, izilwane, abantu kanye nezokungqibeleka. Luhleliswe ngaphansi kwesigaba sokuqala ezinhlotsheni zokhula olungavumelekile ukuba lutshalwe. Uma lumile endaweni yakho, uyakhuthazwa ukuthi ulibulale ukuze lungadlondlobali. Luphinde lungagcini nje ngokuhlasela ezindaweni zasemakhaya ngoba seluke latholakala nasemadolobheni okubalwa kuwo iJozini, uMkhuze, iHluhluwe, eMtubatuba kanye naseSolundi. Lolu khulu luhlasela izindawo eseziphazamisekile njengamadlelo asedleke kakhulu aze aqothuka noma izindawo ezihlaselwe isomiso, unqenqema lwemigaqo nasezindaweni zokulahla udodi noma izibi nokugcina sekuholele ekutheni kube yindawo lapho lolu khula lukhula khona kakhulu bese lusabalala yonke indawo. Ulibona kanjani lolu hlobo lokhula? Kujwayelekile isithombe siqhuma uma kuqala izimvula entwasahlobo kuya ekuqaleni kwehlobo. Amaqwabunga esithombo akhombisa ukuvuleka bese kuvela amahlamvu angempela. Amaqabunga aba noboya nemithambo egqamile uma esamancane. Uma esekhulele aba luhlaza namalunga amaningi kunciphe uboya. Izimbali zibukeka okwezinkanyezi zibe nombala okhanya ngokumhlophe. Izimbali zishintsha umbala zibe nsundu uma seziqhakazile kwikhanda lesitshalo. Isiqu siba nemisele ebhenge ezansi noboya obuthambile. Isithelo nezinhlamvu ziba isicaba futhi ziba nomubala onsundu kuya komnyama. Isitshalo sisodwa singakhiqiza izinhlamvu ezibalelwa kwezingama-28,000. Lezi zinhlamvu zisatshalaliswa izithuthi, izilwane, umoya, amanzi, abantu kanye nokunye. Izimpande zalolu khula zikhipha ubuthi obugcina sebukhinyabeza ezinye izitshalo ezikhula kuleyo ndawo. Iphephetheka kanjani ke imbewu yodala indlala? Imbewu ibhebhethekiswa imishini yokulima, izilwane kanye nabantu, imifula egelezayo kanye nomoya. Izindlela zokuvimbela ukubhebhetheka kodala indlala. Ukuhlakula luselincane lungakaqhakazi. Uma ulihesha maqondana nomhlabathi lubhebhetheka kakhulu kungakapheli ngisho nenyanga. Ukusetshenziswa kwezibulala khula ukuphoyizeni uma luselincane uma izitshalo zisafuthwa esikhathini esingangesonto kuya emasontweni amane. Izindlela zemvelo kanye nokulishisa ngomlilo. Izindlela-ke zokuvimba ukuthi lumile. Qinisekisa ukuthi umoba wakho uyamboza ngokushesha. Sebenzisa imbewu eningi nolayini bomoba basondelane. Vala izikhala kolayini bomoba. Hlakaza upaya ensimini emva kokuhlahla kodwa lungabiningi kakhulu. Gwema ukudleka ngokweqile kwamadlelo. Noma utshale ujikanelanga noma umbila uma insimu uyiphumuza. Ukusiphuna ngezandla akuvumelekile uma ungagqokanga izimpahla ezivikelayo ngenxa yezifo ezingakungena. Izihlahla zodala indlala kumele zisiphunwe zingakaqhakazi, zigqitshwe emgodini noma zishiswe. imbewu ingaphila iminyaka ebalelwa kwemihlanu isemhlabathini. Lokhu kusho ukuthi isengaphinda imile ikudalele inkinga. Izibulala khulu ziyalunqanda uma luna lunesikhashana luqhumile okungaba isonto elilodwa kuye kwamane. Isona sigaba esikahle lapho sikwazi ukusebenza kahle khona isibulala khulu ungasisebenzisa isibonelo iglyphosate ne-melstaphron methyl. Kumele sibe nombala okhombisa igama elithi Paternium hysterophorus kwilebuli. Kumele kufuthi ukuphindelelo kuze kumele isitshalo usihlosile. Umlimi akhohlwe ukusithola isiqephu esilandelayo esikhuluma ngobuhle bomoba. Ngiyabonga.